This is MPT 2008, 2008, side one.
Wau tike e koutou te ai, te whakatakoto mai, te tohu te huarahi, ke mātau ki ngā tangata, wei nei te mahi agene, te whakatakoto kaupapa mo te rā o pō. Anō reira, he aroha tuke e koutou. A koei rai, tapahi ihoa i ngā kōrero. Waihwana, kia takoto ana koutou, kā pai te kōrero. Kia pai e huki te moea e tahi, te kōrero a e tahi, te whakatā e tahi, te kōrero a e tahi, te whakangā e tahi, te katā e tahi, e rāhua tangata. Engari tēnei āhua, ka noho tūtonu koutou, kā re huki koutou ema. Anō reira, he aroha ngai, a he tono atu ki a koutou. Tēnā kua whakawāte hia mai ngā moe, whakapiripiri te moe, ke uru mai ehu ki o tātauranga ki a Ngāti Porou. A ki a takotora koutou, ana e mahi te moe. Nō koutou te moe. Engari te wā, e noho tū ana era. Ahaha, haikara. Haikara. Anō reira, tēnā koutou tātau.